ndibonileyo ndixolele ndim okonileyo ndixolele ngoba ndim okonileyo ndixolele ndim okonileyo ndixolele. Mokonileyo ndixolele ndimokonileyo ndixolele ngoba ndimokonileyo ndixolele ngoba ndimokonileyo ndixolele ngoba ndimokonileyo ndixolele ngoba ndimokonileyo ndixolele 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 ngoba ndimokonileyo ndixolele ngoba ndimokonileyo ndixolele. Oh, yini kaloku. konileyo, dikoleyo.